Unawekaje jealous kwenye moyo wako wifi? Wakati tosha kula kiapo long time. Nashindo tako leo utakacho sometimes. Nisikize mwenzako one time. Nahitaji meditation. Kama kosa nionyeshe, usinikomeshe, nionyeshe down. Please don't be lying. Juni pe direction. Inomiza kuona wakunifariji ndo analiza. Itajonana na we, niseme na we, I miss you. Paka hata nashindwa kulala. Itajonana na we, niseme na we, I miss you. Paka hata nashindwa kulala. Nashindwa kulala ukumweza kununona. Napata tabu, napata tabu, ila namiye niwe free. Kama una mwingine better than me.
Tapenda tonane wapi baby, share na mi location. Gia online tu chate chapo turudishe connection. Usiniache na ma question, rudisha attention. Mwenzako sijipati kila muda na kumention. Umejenga sira na hila kunikataa. Siku zani baby kama uneza kuenda faa. Tumeangukia babaya wapi tulipojikwa. Maneno angi kwa chakula siki ulisinge lalanja. Baby is not over, pendo umekoza. Staki kwa mini kwamba ulipo kuna mtu anachovia. Daily na hangover, na hangover. Over, nambie basu unarudi ama ndo game over. Kila kona bala bala, send kota dala dala. Tulikuwa tunangala ngala, kitandani tunagala gala. Sa vipi kipenzi unazua msara. Naongea chozi shavuni lo siku ya tatu sijala. Yeah, don't do like that. Nami unafanya na star.
Napata tabu, napata tabu. Ila namiye niwe free. Kamu no better than me. I miss you, oh, yeah. Paka hata nashindwa kulala. Itajonana na we, niseme na we, I miss you. Paka hata nashindwa kulala. Itajonana na we, niseme na we, I miss you. Paka hata nashindwa kulala.